Oh, Ron Paul, you know, straight from the pot to the plate, you know, we have to cook this one for you. Hey, 4040 hey, Entertainment, hey, record production, baby. Profile Beats. Ababante now. Paswarakata.
Paswarakata. Exclusive from ZambianTunes.com. Paswarakata. 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 Paswarakata.
Kisi boela kuno, anza kuongo vina ona kuno. Queen wa makis, nati boela kuno. Nkate apa, nkate paja, nkate kuja. Nikugure apa, papa, papa, tape ma. Oh, na twine it, twine it. Wambo pema shika, pema shika, pema shika. Wayamba gandhi gundigu. Wayambo pema shika. Wayamba gandhi gundigu. Wayambo pema shika. Manji duty go enya 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 una viwali twikiti mungani wakaluwali twikiti mungani wakaluwali twikiti you know who is music man right over here una ti twikiti bagero wapaseji twikiti bagero wapaseji twikiti queen wa madance na ti vinila panuka nikate ya popeni.
Ile kei twekine sunsisha ile kei shekine walenga wa ICA ya jeki nyanga ni vaka na nebo nga nimbi na ma vibration mundiku ndiku na suminisha na nebo nga gumu gumu hey. Poko nano ni niki mina jailenga na sarari waponganya i hey, iliko muswagide hey, ilenga wabaya wafleka die Weboroni chipangile jipi tuchitwale bon tuchivike mu jipi.
Nikate ya popeni, nikate ya popeni, nikate ya popeni, aswara kata, ashani weyayayay. Nikate ya popeni, nikate ya popeni, nikate ya popeni, aswara kata, ashani weyayayay. Nikate ya popeni, nikate ya popeni, nikate ya popeni, aswara kata, ashani weyayayay.
Kuno. Oh, Ron Paul.
Profile Beats.
Exclusive from ZambianTunes.com.